mais je t'aime, je n'oublie pas.
Tolimon hediyankobe teddube taskaram sappo e jeetata bo dande fulbe morde Washington komi woni cerno modumba ko ni wondi e der silmaaji chapantati aroji di tito de mawde men hande ko holno polgal heborta e der demal en etoto jabagol gal lamdal katajere aranere taskaram men do hande dudube no dilla faade e demal hande kono ko sedabe woni e hebude nafore duminde e mum tawile nyammingol hore mum no tawa e eboje de leede afrique woni e etade latingol Mamadou Malado Diallo remowo ginenajo okkan en gandal makko e o alhali o andina en laawi di o woni e rewde
anide ne sankuda abere wotere maro kono tawa heba e gabbe jelu e dum donc keballo e mum kono non golle den no satti
tagal dum ka tajere dida bere ngurdam fulbe nawran en hande Abidjan yiden e rewbe defobe yeya kayasi e sodobe mabbe ka raunode yewtere men en kalan ko fati e jonde ulama be afriknabe latinde fes leydi Maroc e balde jabide be yewti ko fati e hutorgol nedi islam ngam tabintingol buttu e polgal kadi hande en hedoto sedi tande hediyankobe ko fati e hitande ujune didi e nogas e nay
jowlol sukabe
biol no wi'i remowo wasata nyamete no wi'e kadi leydi ndin wudda moremiri so binagol on sonya kewal ko dum woni o senya ko duudi hande sukabe duudube fami nafore demal e der gure men no wodi e wombe e remude hectare uji buyi awa awdiji sertudi dun addana be ngartam e hore dun kadi hibe jetta gollobe no feewi alfa usmani ba yidi e aisatu ba debbo remowo mo timbi madina e der diwal mamu e hino jantore mako
Mengawa ikaba, mengawa kobo-kobo, mengawa da pom de teron kati. Kwa da fote reala.
Aisa tu sereba, debo resado mudubi chapanta te joi. Yadu ne jonga le makonda bere, wala saurugol, leji Mozambique. Ila o arti gine, himo joki demal, ehore wakilare. Nuwo wilie bimbi kala, kakangesa ma komentayimo. Esa itobo.
Dubi joyika. Ogorko angon kuraji miyo miyarko dema. Asi hariko aventure me wono. Meano miyarti kone vla uaktivite ko miwada usutenela. Ndari amte ko dema angal miwata wadde. Miuki usutenini. Pela fide pasi nako wona wawlede ko woniga. Inko kuraji ontu wakila gol. Tau dekadida wono gol kasudu. Jodo gol kasudu tu. Mare ba aktivite golle fowela. Kwa ya wakilo wande wela wande meta.
Fautere jutunde Aisatu yidali ender hitande kala o liggoto lebbi din fow ndungwe cedu o rema ko fewndi wo nyande kala ila pudal ha mutal nangi Aisatu no e hore koyde makko woni nangi walla tobo
men haway hella mo ndiana ke sa jugol mo avril men haway kaba men haway ko bokobo wongo no mi jokkindira non ko bokobo ma tuti dinni ha hella mo do uttu ara ndiana duitike men wala pom de teron kati e nyebbe on periodo donc de amo de décembre janvier près de fauterela e waula isa e no dogan ko yangido weti bimbi modoga kono kono watte sa fala go ma wakilo fala halalma re ma wakilo da me ngara e 8 passé gol madina rahaga me yalti ton 7h 8 me hewtaga me wona ga ha wonde 17h wonde 16h ni me hot wonde kanno me wona ga ha 20h e passé ko tambour gol pom de terre me ni baiga
e de mangal ko ko anda goto tun gollata ko be ballal ma kile Aisatu sere nabi de rewbe heewbe yidube wurugol halal mu e der gollidal mabbe mo kala no heba seeda yeru ngure be ngure mu
feeda ko sonnaabe tumme gorta gollidu golga be ko mabbe ko ngarabe jodaake tum hobbe re modu mu fe ini hobbe arano be ini modja me wallindira min fo mo be amen heba dukku kambe kadi be wakili modja no kambe woni men e wallude passe goto gollata e bawgal langal ko min tori ko cellal taw kadi alla yaaji nana mi wala arkise yaaja budini harabobe kadi waawe argol duwo e lekoyde am
e der di duubi joy arani makko e demangal Aisatu sereba ko hakkunde hectare uji sappo ha sappo joy o woni gollude ittirino fere ardiwo o ala jawdi walindi o nyawloto awdi o golla himo woniri beedugol ko remata kon no arsike yaajiri wo yeso hikka Alfa Usman Ba ila timbi Madina VOA
Ajarama Alpha Usmani Ba en heddoto gineton jabboden kodo dande fulbe.
Kodo dande fulbe.
Leydi si hettoto dumo e polgal ko mademal kelda e mayri dum wada jama mayri harude hande non sukabe no titni e demal e der gure men kono tiadele kadi hino heewi terade be angal nafke kalisi angal lawi e masinji remirdi e cuudi marirdi ko sonyakon nultondirado amen kona kiri du woni Mamadou Sadio Ba yewtidi e Mamadou Malado Diallo sukaremowo himo jogi antal e famu yaajudo e der ndemri hedoden
mi salbini on gila duubi jilu yon duume de golle do mana ko hondum wondon e remugol ma ko hondum wondon e yawugol
gila tigi tigi woni duubi sabbe duubi jeedidi kon non to woni golle an en ko remugol e renugol mi do rema maro mi do rema fogne mi do rema kaba buy aray kadi mi do wada nako e der hen kadi mi do rena jawle ko yawtiti e nayi e beyi e bali
holko sertini demal hande e demal finatawa ko hollirteno alaaji juude wono keri e impact
hidon andi fi demal gal yo gasu ko piji tati be mbudi buyi wona e mum be gandal wona e mum haray kadi non be alaaji wadaton andi masin ko gollata e yimbe nogay ko golli wona gotum menen golli la tracteur je menen golli la moissonneuse ko kalision ko jawle den ko alaaji din e ko pehe den non ko jangube andube fi mun ko kambe wawata wadde na ko me nyamata tumme woni remude haray ko me yeyay ko menen kadi manan kun amen kun dabirde amen den ko don men subi ma ko don alla arsiki men
fendo doni ko yimbe jelo won don e golludugol e de demme mon
harasa yetti gollo be ben ko be woni ka entreprise ton ko me sapoyo ngedi do be non ko employé permanent haray meden jetta ha ko yata 500 a 700 femmes a 1000 femmes par campagne ko gollantame hidon andi dun si ko e kodolum wana ko me woni ton ko be nata famoyla dun ko e der beyla fayda haray ko rewbe ho do gon fu woni arde golla heba arsike mabbe
bay ono wutide golle do on dumike majje on andina fa majje holko wajotoda suka fala do fuddagol demal hande
de mari kollade de mari dunkiji hide mari chandi no andir don non chandi heewudi e der afrique hirnaangi afrique do ko ko kamen do tubbi donc no wodi ko golle tawata kadi non on andi baharun run do no yata ko yata kilometre ji temen tati ko golle jamon wa hewude ko golla sa remi maro a hebay sa remi fogna hebay hande kilo fogne ya ha 20000 hara ko unado labbina e sa remi dum a wadi dum wondo ko kodolu hebay sa tawi kadi siko wadugol renugol jawle den sa nei bali hitane hebi bali tati dubi didi dubi tati hara ya hebi busa hebi kulaji bus dum no fo sa yeyi a hebay kono jama on antanali dun don min ko dum men fuddudi ko tontin harimi do gollude ka aeroport si min e gorebe am me wadi di don hitande be madum mo lewru mayi o me wada tontin kono ko dum mi fuddori mi wadi pastek mi wadi taku mi wadi nyamaku aroyno yari ni kono andi goddo wata remude hande tun o heba mbudi arema e jokkindira don dum manno ko duuma golle mum e finangol e antangol
gesan wiidi nanugol teppe jomum firtaningol kongol
joni ba harayde en fowhi den jombi min nay gesan wayre wa debbo ma ko ya wonu takko makko ko ya heditomo ko ya antammo ko ya mosammo ko ya mawlumo ko ya dankomo fi yo du wonu yurmede e jikke yo wonu e mum parce que ko abbere wotere sankata anite ne sankuda abbere wotere maro kono tawa heba e gabbe jelu e dum si adankike ko le bitati hala sa adankike dum non areni a aini a hebay donc keballo e mum kono non golle den no satti
ngesa ma meedi sumude bone mawdu hebi holno imitorda ciagal dum
min fuddino do dibre kam remi woni ko fu ara ko fu jewa ara wi ha yimbe bona anniebe sunni dum dum ko 2020 baybe sunni yari ni perdiri ni kono dum ko sunna musi jamaa cerno wayri wasi ko tawi ko fatunde mi yebi yimbe noddilan yimbe yurmini me wonire ni men gomdini me wakili parce que bonowo ma wakili do no huti bonowo awa haray ko no wadi men fuditi yon ma men tawi do bonnete me wodditi do seeda mi yari taw kundara mi remi kundara ha mi yaro ni beila joni meden kundara himeden beila kono meden dakori wuri ko beila haray sunnu gongol ko bone hawnido wonande hande hide reni do joni wona lo yontere suka gono sunnana do kadi menen ontuma ko mi sunnana me wonno me noga e jowo sunnanaabe hikka kadi no sunnede hitande be no sunnede donc ko hunde wotere ko laamu nguntu wawata darnude dum
Mamadou Malado Diallo mi yetti on mi weltaniki on ko jittun say modon fi jabagol de lande do
ko dande fulbe wonudon e hedade e dow vewa fulbe e dow vewa dande america odon hedade men kadi e dow radioji duududi e der gure kewde mi yetti radioji gollididi amen fof
nem jimo lady benin artiste mobolobo ko mino dina fulbe fulde aduna yida dane fulbe e dubul kison natete ko moy mo heto dun de jam e sa e moddere e je kewri de dubol kison mi salmina e modo fulbe jide anambo dane fulbe faade aduna ngam pullo fu nakullo
sagira be Linda be jayda be inne dalle fa gaurem dalle fa wa ka gaure wari dalle fa walla sakira be mel toke dalle sakira be worbe robe dalle mi sakike modon gido modon artiste modon lobbo dikko jodani don Burkina Faso dalle le hitane heere won ko natte meta kebo sakira ban fu burwaade meede Allah hulle waato nelle mi lobbo dikko mi do wondi e vewa fulfulde nelle mi yidi sakira ban du be tinno be gonda e vewa fulfulde nelle dum international wala foto dum wala na en
mi jomon e mum
mi jomon e mun
mi jomon e mun
ko adi en natande tajere didabere dande fulbe en hedoto hediyankobe no neldi men bataaki mabbe ko fati e hitande ujine didi e nogas e nayi holko be manditi e de hitande salinde
assalamu alaikum radio america fulfulde on bale jam korom pine jam bari sitali tawado leedi ben ayo min ka ko tayki men der do hitani cadele na heewi der mayre san kala to mi jori dafa tawna sat kala nyamdu nani maro nebam e nyamduji di fu ceede mudum beedake beedol dun nawugol sanne tiidugol sanne ngam beedol sowono den ko yimbe anduno tan so hunde wari beedo tan beedo buudi sappo buudi joyi kanon gollo beedol kay ko wonno temedere hoti temedidi ko wonno temedidi ho temedna ay beedongol beedol mangol wana beedol sedda wonno e fa hande gade sene en daari ceedele bangal joddigal kandu ceedele mun ne heewi sanne leedele de yimbe be wonno e sawri nanno abe wi on moynta tinneta on kabe kam ngona kab
amin isa bari jodi do abidja mi salmini ma cherno mo dumba be goldata be fo haraimi do wi on taw happy christmas happy new year haraay ko hikkiti don club voa fulful don haraay ben don ko arabi hewri kebe be fop mo kala e ka woniri e leedi ka woniri haraay 2024 ton tigi tigi on kami taw wadi ko keldi taw wayno weli modda modda way ko siri o kidi walgo be hobbiti don don tigi tigi on be wadi ko keldi poti afrique de l'ouest do haray senegal taw ko be numero 1 be affaire wi gol haray ko democratie on e dogude haray ko hikkata e mabbe don haray ko gana gana kadi affaire aray am ko wete democracy kon tigi tigi on haray kambe kare no dogu dara e tigi tigam da welta neba
jamweti sakirabe fodi e kebe Burkina Faso Allah wallu hitande waronde ka samta hitande dedo tabu 2024 woldeji di kewi adnaru sanne to en garti nokku meden do Burkina Mali Niger woldeji keti di ka wallahi fande di koya fi yonkiji itta magireji fu kulle chankita magireji fu latika torre yimbe fu nyamduji boni yimbe o chankito to yimbe o doggan wuro mupen e sukabe lati atimebe na jodi ngala ko nyama am yeti on sanne
ka tajere dida bere ngurdam fulbe nawran en hande Abidjan yiden e rewbe defobe yeya ka yasi rogere diaspora nawran en hande Maroc leydi sirifabe Chernobe Afriknabe fottiton e balde jabbide ngam halde fi dina e buttu e der adunaru ndu
dina l'islam ka kasekita ka diga jam so jam ala dina ala ala ton jodoton ha nyamun ha ngadon dina mun ala
Moktar Bari Nul tondirado amen Mali tawdano e jonde nde o yewtan en e fimun
Ngurndan fulbe
Lumongon non noddira Salon International de l'Artisanat pour la Femme et Faransire ingo latine hitande kala rewbe e worbe iwrube e leyde dudude Afrique no fotta e maggo fi yeyugol produitji moƴinaadi Afrique do Amina Diofo nultondirado VOA fulfulde nyame hewtuno ton e hino jantore makko
Hikka Lumongon moɓindir yeyoɓe teme e joyi yeyoɓe ɓen no iwi leyɗe ɗuɗuɗi mayga malika ko Burkina Faso iwi omo yeeya produit ji ñamateji
de hannden ka ko gaddumi ɗo fam holla sakiraɓe Niger ɗe foir safem golle rewɓe mangoro jorɗo ina sachet mum 500 grammes mbiɗen tigui 80 grammes sachet pamoro ɗum hemre kepannayi sotte mbiɗen tigui du kako jorɗo ina banan jorɗo kamdu ina anana kamdu jorɗo
wona rewɓe tan Lumongon moɓindiri alasan mo kadi mo adi produit ji makko ɗi ko guri moƴƴira
ayo min gaddana jineji guri sakiji rewɓe guri sentiraji rewɓe guri sentiraji worɓe guri portefeuilleji worɓe guri wala jineji guri min gaddi
ngolumu aduyankowo rewɓe ñeñuɓe ko ari foti noneji produit ji ɗuɗuɗi goto fofu no mari mun feere mayga so Aissatou mo yeeyude produit ji ɓandu moƴƴirandi mangu
minen min gaddayno produit ji vert de qualité vert de mangue ɗum wonno komin gaddi e caabune jonno wattano caabune gaɗiraɗe tanne o waɗiraka no morenga fa hande ni mo waɗa beurre de gingembre wonno nebbam ñamaku o nafatano terɗe nawoje nebbam bulanga original a ñaman ni ñaw fu wal nebbam lobbam moƴƴinaɗam fa wooɗi fa hande si en palteke e ley nebbam ɗam fu e ngaran imo waɗa beurre de mangue
ko hikkan woni lumo sappo e tato safem e nder Niger ko togo waɗa leydi teddinandi Amin Diofo VOA Fulfulde Nyami
joni jahen Abidjan la morde Côte d'Ivoire halen fi ndefu nultondirado amen ton wattani yila e rewbe defobe yeya kayasi hakkunde webugol nyamete on e yebagol makko kayasi so dobe ben no mbada cubal mabbe nyande fofo keroden jantore Amadou Diallo gila Abidjan
sadaka rewɓe rondiɓe ñameteji defaɗi no yeeya fotte Abidjan tentini ka lawol Dialol nangi Abrogua tumbugol lumo Adjamengon kono ko ɓuri ɗuɗude e yeeyeɓe ɗo ɓen ko rewɓe defayɓe e hoore huɓere nde ɗagge ɗiɗi sodanta ɓen hino jooɗi ka hoore Delo hino werti taaɓe e julle juutuɗe fonti waadoji ko dow ɗo men tawi Mariatou Diallo no rotta maafa ɓannana sukaɓe jooɗiɓe ɓen
min ko Mamadou Diallo min nete mere ngara nyaamu gollo puuje buñu wel dino defé ga poñe la ciri ko le yaso no ko do men atana nyaama ko no bay wonde onti sanza wonde kadi wala mafe tiga ma mafe ako puté ko dun do men ngandi ko dun do wel tamen kadi
fami duubi jeenay Mariatu Diallo noddirte do jam mari ko defugol yeya jokki Abidjan do himo tawa e burbe nebude e de nokkure himo sifanaade en ko woni sabu muy bugol nyiri makkondi
makala yer ko faala otaga mun wonno ga me yeya onti be rayna me yebe ni tiapande jeego be kade rayna me yebe nirte am dere kanyum e teewu jama fo wara leddi din fo ba nyameteji gine din tigi tigi on ara jama fo noydi ma feji din ba sari nire ma fe mo heba nyiri mo bire ma fe mo joy ko labi ma yida e fulbe ben on tigi stay wakili kera nyamete on ko yo labi on dara ko himbe nyamata ko ngo danko e lawja mira jidin hala a post tawa tigi tigi on mo nyami haray ala hakke ma ko fi afrika tundi haye so alla defa mo ya tigi wala deplace do ar nyamugo kama duudi fandi o teddina mo serva mamo ya sa teddi mamo ya teddini mo on tigi aray kadi jango
Abu Diallo bi mali gollo kokodi tultata rewgol do tuma kala o ari sodugol ko yeyata kon
de garbi gudo nyaama mes vaget avani ya van makko ene lab e de gadi ne veli gadi
ka wadda mo jiwbe dido hino jodi takko defandi mabbe no habbi sodaybe kambe ko yumma mabbe be lonti ka yeyirde do asma uno janto mafeji dibe defata din e di sodaybe ben buri yidude
aka bantorange mafe e tugiyon e maganji on bunyama e de futti mengo e ha ko potem nan ma non fo no wela be
minyirawo makko on Safiatu Diallo wiide golle wona welde fi hibe hawra e chadele heewude ka defugol e ka huwondiral e yoga e araybe nyaamugol do
satti mo yano golle den no duudi mo yano yangino e mun me yimo to e 4e me wona e do han wonde ka futuro simen hota marse duuda sonjano e mun ko be nyaama do juude ma be bata be muta fewa hitata be ande kadi
e der hen e di lebbi yawtudi do meri ajameo arno heli julle mabbe etabe den dum woni sabu dartingol golle mabbe den ko fawi lewru e wittongo yilirde koddiwar halfango limoje den bangini wonde ngeengu nyaameteji defa didi beydori noga e didi e der teme derevel ko faggorde KFC e Burger King ardi sabu ko be yeyata kon e dow internet e juppuli jokkonire rendo din Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan
Idon jokki heragol dande fulbe e dow VOA Fulfulde idon kedo men nokkeli fof e adunaru ndu mede weltori jikke de fawdon e dow amen e jokkode e Facebook amen fa e kanal WhatsApp VOA Fulfulde ndaron bataki yelaje dubol kessol ko neldi men nanta indebe e nyentintebe e der gure men wano bedo
ko mi hajja Zainab Kumancho Diallo walli fotobe ardibe kadi suudu martaba fuuta Diallo labe dum ko e leydi lagine haray non ko mi hedoto do moja non voix de l'amérique Fulfulde on ko mi hedorta ko tawde o radio ko radio men mojjo radio men keldudo musibe an de hitande men heere wonde natude do bitoranike on alla yo alla lan do mojjinan on kala ko faala don wadde yo alla wada en buttu e peewal e nantondiral kala ka wonden e adural law fo hare mi weltanike on mi torike on de yo wattu hedaade o radio men keldudo radio voix de l'amérique Fulfulde
assalamu alaykum indiam ninne jamilatu épouse Mamadou yeri majo ngawndere amma be do wiya mayramjo min créé association femmes notables du Lamida banavigo reube fada l'amour de ngawndere min do sensibilise lobe do njamuji mabbe ko lari ni hala besngu mi do sei benanugo la voix de l'amérique ma piti shiriaji mabbe be Fulfulde mi do yela bo dutbe jur heditan shiriaji mabbe man mi do wadina mon barka be hitande hesri alla latin dum hayru yaro amin yeso yeso barki din juriaji amin
hitande sama hitande daro yo alla wadu barki e eboje mon dumina cellal giggol e buttu bernde e der galleji mon joni jahen fes lady Maroc
Diaspora.
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 Utogol nedi dina fi tabintingol puttu e polgal e der guremen dun no tawa e ko jonde ulumabe ma wien ulamabe Afrique yewti fes dun ko leydi Maroc e balde e jabbide vewa fulfulde e tugade e Moktar Bari tawdano e jonde de
dun no dangol fondation Mohamed VI kananke Maroc ulamabe Europe leydi chepande nay e jetati der Afrique patano do dina al-Islamaku Ibrahim Kan mo yo Mali e Aboubakri Imam mo Cameroun
fondation modo yana ko kawtal julbe vigo wala botum nangundira wala bandrabe do gonga do dawol modjul al-Islam yara yeso
so min iwiga min jey leede jamin jammo min gidio ko dina kaka dina jam al-Islam shaqqun min as-salami dina al-Islam ka sekita ka diga jam so jam ala dina ala ala ton jodoton ha nyamon ha ngadon dina mon ala ko dum min basata derkien be janga so be jangi tan be jaba e mawbe yabino be ngollida e monde electronique dunia wonda ndu be ngollida e maru
al-Islam be rewbe na darani mbirdi sukabe o dum won ko wadi kambendo ko watta cepande jo mubben keedi golleji kawrital fondation Mohamed VI en kettino mayrama dubla avali mo Cameroon
arani robe kam robe do kambe wete dada sal kambe wete dada dunya kambe jogi bibbe yo debbo to jangi jangina bingel to debbo fami famna bingel yo jotta kam robe garata ha do nyido minin ma min don cinkindira ko moy waddan halam dananda ko sali do min do kapta mukta wada heba dabareji man donc der muktigal man do roobe insha Allah dum mari ripa masin ngam be famtini min e kugal amin alkawal amin Allah jippini do amin be famtini min insha Allah
lawal jeegabal ngal latake sababu fa yimbe feerube sanne kebi teddinede hakkuno ben yimbe na tawa docteur Cheikh Aboubakar Doucouré dom amdal sanne darnido dina al-Islamako mo Burkina Faso der Afrique enquête docteur Aboubakar Doucouré
maintenant la da honoré jamma hande donc orga concours garade organisé les chapanay jetati nimbe Burkina Faso nay fou kebi teddine de les concours kebi ngati on fo ngire be notable ko kama dum diplôme mu djima be woni ko kete mbar jari do dopire dalle Maroc wellini yidi en teddini dalle sa djimu ndayna en won yimbe sabu Burkina haja kana wiide leydi yimbe rimbe jeede ko e mbugo dalle bi adama dimo sani tila yida jiddo dum tila teddina teddindo dum Maroc holli dalilaj kewde hena yidi leydi be dum teddini leydi meda ay dum ko kollumi joni ala maji mudum dalle de ngadana kananki Maroc doowe de njoto de barkino
ngel kawrital mangal ombi dambude mudum do adiji celludi koja fana wada de teddengal huccine e dina al-Islamaku e ande fere fere ko habbide e dina al-Islamaku yaade fina tawa bindi ngadanawdi fa ko falti e beediti ande kesse wietede nouvelle technologie Moktar Bari do inde vewa fulfulde fes
Ediankobe teddube hande kadi jofi timmi yewtere men dande fulbe e nde do yontere daskaram sakkitoro e nde hitande ujune didi e nogas e nayi ko mi woni cierno mo dumba yottinando onde gila Washington mi jarni Abdrahman Dia Joselle Morissin e Bill Andrade ko kambe balliti lan no daskaram o latora hande ido mbawi hedita de taskaram o e sa iji goddi e der yontere den walla ka lowre amen internet dun ko waji tati toppere VOA Afrique toppere com ba baral fulfulde walla e dow mediaje rendo amen kadi Facebook e WhatsApp heden okkindiri adi e yontere arore si Allah muji mido yelani on jam nokku kala ka gondon e adunaru on jaram